Thank you, Jesus.
Oh,
Yesu, kukushia wewe. Uhai wangu ni wewe, huduma yangu ni wewe, familia yangu ni wewe, mahusiano yote nilionayo ni wewe.
Kuna mani moyo ugoso, kuna mali ibada umarufu kakosa haji maseke pale nene sateja baba. Kuna mali ibada vyeo vinainama mbele zake. Principalities, everything bows before him. There is the level when worship. Amanese teri avalas. Eke palinesha. That blesses you as God. That blesses you as God. No longer fame. No longer names. But we all bow down to you.
Mapambo yakakosa haja, jukwaa likakosa haja, umaarufu ukakosa haja, kujulikana ukakosa haja. Kuna mahali ibada ufika, jina likakosa haja. Kuna mahali ibada ufika, status zikakosa haja. Kuna mahali ibada ufika, nikakosa haja. Kuna mali, kuna mali, kuna mali, kuna mali. Shaya dada, nishirini pamu kilini nicho enye uzito wa uwe.
Whoever has to follow Jesus has to deny himself. The level of deny, deny, let him live, let him live. Let us acknowledge him and allow him to live in our lives. Let us tell him, take control of our lives. Surely, have your way in our lives. Take charge of everything, God. Take charge through everything. With everything, in everything, take charge, God. Take charge, God.
help us to stay in that place. Help us to stay.